TMTmusicmedia.com.
Download kupitia TMTmusicmedia.com. Twani basi tulikuja. Zu chu 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 chu. Hey, your Tron.
Maneno yenu sio msumari, kusema kwamba yatanitoboa. Na tena wala sijali, sio ni jipya la kunikomoa.
Ninachojua majungu binadamu mnachosha, akishanipenda Mungu na mama yangu inatosha.
TMTmusicmedia.com.